talata laso ɗiɗi lewru juin hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goho yande joyi e mintaji capanɗe tati habaruji studio kalangu e fulfulde ɗimin Alignali Abdoulmoun yettintemoon. Nder Samba habaruji meɗen hannden ni en kalan dow giidal natugal subaka o enɗen ni caka Bazoum Mohamed ardiɗo leydi Niger o enɗen ni he tawaɓe dow jonde ɗo enɗen ni nder leydi Niger ɗo inɗe leyɗe yasin e pelle leyɗe duniyaru. En kalan ndu ni fa hannden ɗo laaɓi ɗo enɗen ni nder huɓere ñame ɗi enɗen ni ko banggueje goɗon ni ko hannden ni ko ndungugu enɗen jippi laaɓi ɗi enɗen ni ɗi tokkata ko misali to enɗen banggere Basura. Yewtere pindinol meɗen studio kala ngu hannden haalan dow gattol sukaɓe rewɓe lokkole fa hannde accudeɓe ɓe jooɗoɓe janga to enɗen ni nder janguirɗe ɗe enɗen en nanan ndu no hunde de enɗen wona no waɗire to enɗen ni nder commune Abalak région Tawa. Subaka o no giidal naati caka Bazoum Mohamed ardiɗo leydi Niger o enɗen ni he himɓe tawaɓe ɗo enɗen nder leydi Niger he jonde dow inɗe leyɗe yasin kan fu e pelle leyɗe duniyaru ɗum ndudi fa hannde gam famtindeɓe ko saabi gomnati leydi Niger watti feroɓe gaari ɗo enɗen ɗuwade nder région di fa o enɗen soƴƴite nder guure mum en kettino ko o wi'i ko Asmane Chine waddi firta ɗengal fulfulde.
No gollal no godugal caɗale mawɗe yaade to battane région o min gaɗan ko watta ko ɓurta nimɓe ujunaji keme ɗiɗo tawaɓe e jonde nder nokkuje ɗe ɓe jeeya ko jango ɗum walanaɓe fuu ko ɗum nafirtaɓe ɓe egga wartude nder nokkuje maɓɓe halal to ɓe mbawi waɗirde gurda maɓɓe hano no ɓiɓɓe leydi Niger ɓeetoni. Ndenne miɗen jiɗi ɗowtonmin nder laawol majjum pamandu caɗale ko o fi waddata. Miɗen jiɗi du fa hande mballoɓe amin tawde e amin gam batte caɗale ko min jiɗi heɓande mosola do ko yaawi fuu du so miɗen gondi.
Illa to ɓaale arane keɓaɗe ɗo enɗen ni nder huɓere ñamede enɗen ni laaɓi banggere Basura ɗo enɗen ni nder huɓere ñamede ende hannden tokkata ko himɓe banggerde ɗu ni fa hannde e ɗum waddanaɓe saɗornan sanne ɗum ndu saabi ko fa hannde himɓe banggerde enɗen no watta daneyade he ardiɓe e commune o enɗen ni ko watta ɓe keɓana ɗum mosala en kettino ko mbi'i ko Moussa Hassan waddi firta ɗengal fulfulde.
Ndeni ndungu naati wadde e wadde nder nokkuje ɗe jiiton ɗe fuu yaatako. Ndenne sahana gomnanti no wattanmin jungo no gam minen tan min mbawta faabade banggere nde wala laawol ngol darnata ndiyan le banggere Basoraɗo.
Wallahi haro,
wallahi ndiyan ɗan no dari an torran min ɓurder wani dunwude jippike meɗen torro sanne ngal laabi ɗin gaɗata ba
laabi ɗin fuu mboɗa loreji Basora koɗoji nimɓe goɗɗi buuɗi hemre hemre noon gam saabe compagnie sogeji o e hoore mum no hannuno fey laawol koro kaƴƴiri waɗe de seniɓe noddama dow ko yaawi noyi ɓe gatta
de neɗɗo ummike heɓata ba taxi gam ndiyan ɗan ñaami nokkuje ɗe ba laawol korkaaje no ɓe durwa ɓe gaɗanami gam hara amen ɗo endam loreji bawa gari
mootu koye sikkan.
Daba wiwi kiloji lasoji nayi e sappo e nayi so Russe octrice nangi sappo e jeegon lewru juin hitande duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso e goho ɗo nder huɓere ñamede tabakaɗu ni fa hannde nde ceede mum darama waɗa millioji laso e joyi ceede sefa ɓiɓɓe leydi yasin tato e ɓi leydi Niger goto kan en tuma nder filla en nani ko docteur Moumtari Habou kalowo dow inde policiɓe leydi Niger wi ko golloɓe labari waddi firta e ɗengal fulfulde.
À partir de
nanguɗe leyɗe bandiraɓe woɓɓe wittinoɓe guineji jaru jaruji nannirta taba bonka ɗo nder leydi Niger to wumpere maɓɓe gon tawa e jonde ɗo nder ñemeyi e jaɓɓitade tabaka wattude ka nder loreji koƴoji guineji no yara Mali to wumpere wittinoɓe taba bonka ƴiwata fa gawo warde gammum e wakkati no wiɗagol lore gota nangama kamɓe motere e ceede buuɗi ujunaji hemre e tati e keme nayyi ko ujunaji lasoji nayyi e nayyi ɗin fuu ceede ɗe mboɗano téléphonoji kewɗi keɓama nder majjum dimma ceede dorogo oɗo ummata kona millioji laso e joyi sefa no le wakkati mon no fedde polisiɓe hawjiɓe durwidiggol wittingol e nandugol guineji jaru jaruji wattude dande yarde e ɓiɓɓe wuuro gollido lobbol naata e maɓɓe gam durwididde e bittinol ɗi guineji bonɗi
contre la drogue.
Sey seer croix rouge leyɗe duniyaru no tawa to enɗen ni nder huɓere agades ɗe enɗen ɗum ndu ni fa hannden illa kengad feddede enɗen fuɗɗi waɗande ardiɓe sogeji ekkentinoji jeɗɗire muɓɓere ardiɓe ɓe duni fa hannden ardiɓe sogeji dirku agades e tawano dow laaɓi darenade hakke ɓiɓɓe adama kandu no ekkintinoji ɗe enɗen gonano gaɗe en kettino ko Moussa ardiɗo bureau CICR agades tawa o enɗen ni wi ko Anicet Karim waddi firta e ɗengal fulfulde.
ɗum tawa kenana waɗande jande ekkintinol mawɓe sogeji kawjiɗi filla ndenagu ɗin mballaga nimɓe dow hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe heɓa ɓe ɗowtano laabi kiite ɗin wakkati konu. Oɗon andi ko Niger hande woldeji no tawa nder nokkure difa kamɓe région Tillaberi e sengo soɓɓirde région Tawa. Iɗum woɗaninon sogeji kawjiɗi filla ndenagu ɗin anda laabi kiite ɗin keɓa waɗirde golle mu'en. No hegi non sogeji kawjiɗi filla ndenagu ɗin andita gollal amin. No mawɓe sogeji non laatiɗi e nder wakkati narral no koka laabi, amma seni ɓe ekkintinama dow filla ɗi laabi ɓe golliran e majji e famminteɗi sogeji potori tawaɗi ley konuɗu.
Gosider soɓɓirde leydi Mali kiloji hamre e lasoy tati hedde gawo to andanni sogeji orgal leydi France to andanni indiragal Barkan kippita sogeji ɗiɗu ni fa hande nder mu'en waɗi barmuɓe waɗi du fa hande nder himɓe cakantararde enden kandu barmuɓe bomɓe warɓe waɗi hippitirde endenni futtinilore mu'en du fu mayi hannomin keɓir habaru anden dow RFI. Gam ettude gollal ngal kokkoɓe habaru gaɗana nder wakkatiji cuɓakiji gaɗaɗi ɗo anden ni nder leydi Niger cuɓakiji ɗu ni fa hande gaɗaɗi hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso yaade hitande duuɓi ujunaɗiɗi e laso e goo. Hawtidade ettude ekkintinoje ɗeɓe gaɗana nder wakkati o ɗuni waddi ko maison de la presse suudu kawjinu fille kokkoɓe habaru waɗi yilawde reedu leydi gam tunto wade to anden ni golloɓe kokkoɓe habaru o anden nani ko Ibrahima Haruna kawjiɗo filla golle maison de la presse o anden ni wi ko Mohamed Mamman waddi firta e ɗengal fulfulde.
Ɗum tawa kena caggal sigila cuɓakiji gaɗaɗi ɗin e warde ƴamde ɓe juuɗe mum tawa nder fi majjum ɓen fuu noyi hokkoɓe habaruji gaɗiri golla muɗum balla kaye ɓe gaddi koko hani waɗede ko hana waɗede e fa handen ɗume minen nimɓe suudu hokkoɓe habaru ɓen kani wadde ko watta tawe ɓiɓɓe wuro ɓen keeɓi lawol heɓude habaruji gongaji e laɓɗi. Min cuɓake ɓe juuɗe mum tawa nder fi on ko heewi e wadde eto fi on misali ardiɓe house gouverneur région maire mawɗo mo gallure on saade e nimɓe pelle jinganoje hakkeji ɓiɓɓe adamaɓe e hokkoɓe habaruji ɓe e hoore mum ƴamude caɗale iri ɗe he ɓe kawri e mum nder gollal maɓɓe. Ɗum ndu no hokkamin wadde hiisa dimma ko woni no waɗa les région ma radio han ko darta filla hokkugol habaruji e yolbinangol hokkoɓe habaruji nder golle
mumen.
Nder ko ɓoyta ni hano pension jippiɓe gollal ɗo enden ni jeyaɓe ɗo enden leydi Niger wartirte lewru lewru hano no ardiɗo saru su pension o enden ni haaliri ɗum ndu ni fa hande ngam waddande jippiɓe gollal ɓe enden ni ko yirna. Woɓɓe nder huɓere je nderde enden ni jaɓɓoreke habaru o enden welol woɓɓe du fa handen ko laaki ganni no kula fa handen ko watta yaade yeeso to ɗum yaɗum heppora en kettino ko woɓɓe maɓɓe mbi ko Moustapha Mamma sani waddi firta ɗengal fulfulde.
Ɗum laatoto hunde bayle amma to nimɓe hewɓe ɗum waddanan ɗum en caɗale gam ɓe mbowayi heɓude jobdi jippaki golle koɓe kokkete lebbi tati ɗum nder lewru. Miɗo yala hoorejo leydi on waɗa no watte fuu to wi'e lewru gon wari amma ceede ngala kano nde nimɓe no mbawi hokkede jobdi mu'en nde handi basi fu ala le majjum hunde ko woɗi hunde ko woɗi noon soni ɗum ɓeyderake yeeso kay gam ko anduɗon faamude gam ko kanɗon faamude woni jippiɓe golle ɓe fuu nder caɗale tan jogori ɓaadeji mu'en. Neɗɗo tawdetake e duuɓi lassoji tati e sappo dey tefa kadi ya golloha kadenda soni ɗum heɓama waɗede eno haniri hunde ko woɗino. Ndenne hano gomnanti no yiɗi waddude mballa mum hawto fowtinde nimɓe nonni
dalila dewtere makko de o windi ɗo tariki no maral tubakoɓe waɗirɗo anden ni nder leydi Niger dewtere indirade des pays au crépuscule moment de l'occupation coloniale. Camille Le Fèvre binduɗo dewtere de anden ni famtini ko waɗi ɗo anden ni nder jamani o anden misali to anden Agades Ezender nani ko wi ko talata Abdou Bahar waddi firta e ɗengal fulfulde.
Dewtere no de mi winni gam hollude no tubakoɓe gariri ɗo nder leyɗe Afrique eno maral leyɗe Afrique ɗe enda ɓe gaɗiri ɗum. Komi winna dewtere tariki de mi nawtoreke talki binnaɗi nder jamanu maral tubakoɓe tawteɗi ɗo ñamay. Nder talki ɗi mi nawtori no woodi binniraɗi ɗengal hawsankore berberere larabure goɗɗi gimino goɗɗi du batakiji no kaloji dow no sogeji leydi France nder leddi e fa hanne no himɓe jaɓɓoriɓe. Misali Agadez Ezender: mi tefi du annude gonga e gonga no no ɗum fu waɗiri. Sogeji leydi Faransi lasoji nayo ka en garɗo Niger ɓe gardi du fa hanne gumiyaɓe na bi en. Sogeji leydi Senegal keme joyo. De en daari leydi Niger di enda kandu no waɗa ɗiɗi leydi Faransi.
Deux fois la France.
Nyalli mawnan debbo hanne ni mi hooci aadi warde gollirde maada kan tan mi yewtamma.
Nafisa am da a jaɓɓama nder bureau am.
Imi anni ay dama min no woni miña mo ɓurɗa yiɗude.
Hoore maɗa andine yonay ba mi haalana ne.
Mawnan debbo, imi annini on ngala oɗon pijira laabi joƴƴinaaɗi kisinoji himɓe raaɓu ñaw coronavirus gu dena.
Ande o hoone gartitol ɗiɗaɓol ñaw coronavirus gu no handi mine he koye amin min kokka himɓe misaluji gasuɗi.
Mi faami jonkan naane ma ko min ngari naatoygo domo gollirde o accamin naatoyde, sey min gatti cumoɗe amin min lotta juuɗe amin nden ko o accamin min naatoa. Mi waɗi sa'a mi ado e sumode am no nder sakuru am nden gattimi nden ko garmi yeere de en.
A wi'i gartitol ɗiɗaɓol ngol ñaw coronavirus gu wala fuu ko waddi ɗum sayye baare himɓe wakkati fuu miɗo haalane. Jogoɗa mangako ma de ni a naati nder himɓe gatta cumre ma taw wattu yeebaare, jogoɗen mangako amin denen ko emen ngam keɓen denen woɓɓe ɗo.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Nder commune Abelak région tawani yaadu yeeso heɓeke sanne har ko darta fillay gattol sukaɓe rewɓe lokkole fanden du accudeɓeɓe jooɗoɓe jangga ardiɓe hawju commune oduni fa hannden jowuroɓe laamiɓe e ardiɓe dina ka en du balliri ko yaadu yeeso du enɗan heɓa. En kettino yewtere madame Ibrahim Nana ardiɗo scopi to en denni Abelak e Awa Ousmane.
Actuellement
nder wakkati mo kaldeten o emi tawa Abelak har ko darta filla wattude sukaɓe rewɓe lokkol e accudeɓe ɓe jooɗoɓe janga sebi e yaadu yeeso heɓiki sanne. Fa handu har ko darta denako maɓɓe e ɗotanade laabi daraniɗi hakke maɓɓe du yaadu yeeso heɓike. Halfinaɓe hawju jakantaraje ɗen jowuroɓe laamiɓe e ardiɓe diina no kakkili sanne he maɓɓe ko watta to ɓe keɓu saɗornan fuu nder filla jande maɓɓe. Meɗen gollida du e himɓe ɓe saɗornan du fuu wala caka amin. Hikka dow jangoɓe jande lokkol 8,800 e lasoji 4.9 nder jangirɗe amen lasoji 4 commune Abelak. Sukaɓe rewɓe jangoɓe no 8,383 hano dow hemre fuu e gaɗal lasoji 4.5 e kodeki. Nder commune Oodu meɗen godi jangirɗe madaressa, jangirɗe ɗeble meɗen, jangirɗe lokkol abadaji o. Meɗen godi jangirɗe ko sukaɓe famarɓe ɓe potay natude lokkol.
De en daari no jande de enɗen waɗiri rawani e hikka fuu ɗume bawɗen wi'ude.
De gonga sebi en rowani ɓuri janginede jangoɓe 8,300 kammen goduno ɓe nder muɓɓen no limte sukaɓe rewɓe 4,600. Hikka dima maɓɓe o soɓɓirike gaɗa.
Ko saabi ɗum waɗiri ni?
Saaroɓe ndeno dilla accata cukaɓe muɓɓen jooɗo janga sey ɓe dillidaɓe. Woɓɓe jaha leyɗe yaasi, woɓɓe jaha tefoyde to woodi ko daabaji maɓɓe ɓurda. Nde ɓe jahi du hanaɓe gartanno ñaw coronavirus e raaɓu mum hawtitade laabi kisinol himɓe cingaaɗi kan en du gaddani himɓe saɗorna har ko darta jande lokkol de.
De ɗume gaɗɗon ko watta cukaɓe rewɓe ɓe enɗan jooɗo janga?
No woodi laabi gon imen tokkiri ngam barjaade sukaaɓe rewɓe jangoɓe. Misali rowani waɗal laso emen kokki beelo gude aso EPT kandu barjake nder sukaaɓe rewɓe. To irni e bannu kandu sembininta cukaaɓe kan fuu e saaroɓe maɓɓe. Amma mine pirtol ko e gol kanni men ɓuri hokkude sembe.
Bandiraɓe tiniɓe habaruji studio kala nguɗo kokkol habaruji meɗen timmata.